Kale, oju ne mogo. niile. Ọgaranya ibi a na-ebulu oche, eze chi na walu ụzọ nye ọma gaba n'iru. Ọganiru ezi n'ifite n'ibodogwu, onyinye chukwu nyele ezi n'ifite nnewi sautu. Onye ọma biko gaba n'iru, ma ya imebe gị ise m. Ezu mokolo bia nosu o fide na sodogu chairman director nye chichi sibago international limited odogu ngino dozi akuyinu ha excellency obiage lafu na mwanyoma ogele male sobi odikojo wanudia eze mwanyi na nyeke
Oh,
Jesus.